ጸጥታን ገጅማታት ገልገለ ሳላማ ፎለካ እንደሳ ሰዲት አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ተሞልታን ሆርዶፍቶ ተኬኛ ቴሌቪዥዮና አከሰመስ ገማ ራዲዮን ከነሌ ሆርዶፍታን በከራኑ ጨቀታ ጅርተን ማለት ነጋን ኬኛ ስናጋው ተሞልታን ከሚስ ተዳታ ለማ በረኩመ ለማፍ ዲግደሚ ሰዲ ከስሜ ስቱን ከሰን አን ቱጅሬ ሆራቲ ቆጲሌ ኬኛ ሐራ ከሰቲ ኢትዮጵያ ቲፒኤልኤፍ ግዱት ወሊገልቴን እርገመለተ ፈሜ ወጋቶኮ ቡቴጅራ ዲበይ ቡሳቲን ወጋከና ለኮፕሲ ለሞተዱ አኒ አካን ደበሉሳ ሚኒስትሪን ፈያ ቤክስ ሴጅራ ከነን አርማን ኦሊ ገባስ ኬኛ ቆፒ ሐራቴ ሰጥያታን ኬሳቲ ሀንገቱም ሮሰገንታ ኬኛ ትንሁር ዶፋጀና አም ገረ ኦዱሃር አብጀነት ደበራ
አተሞልታን ከበጀምቶ ተወርዶፍቶ ተኬኛ ኦዱ ከምሳር አወሊ ናንጃለን ነገመዳቲ እስራኤል ሞራበቀቶ ታረት ታሌላ ጌሲስቴን ነሞተ ዲበቶኮ ሰገልተሚሻን ጫላ አጀርት ጀቹን ሐማስ ኢብሴጅራ ሐሌላ ሞራበቀታ ጀበሊያ ረትገጌ ፈሚ የከወራና ተኡደንዳ ጀቹዳን ኮሚሽነር ሮላና ምርገነሞማ ከንተኩማ ሞቱሞታ ሚዲያ ሐዋሳ ትዊተር ረቲ በረሰን እስራኤል ሎልቱን ሸቶኮ ሮቢ ከሌሳ ጋዛ ከሰጠጀ ፈሙዱበቴቲ ሐሌላ ከጣታ ፍሮቢ ደርቢ ራወቴን ሆገኖ ተወራና ሐማስ ለማ ሞራበ ቀጥቶታ ጉድቸ ጋዛ ከሰጁ ጀበሊያ ከሰጠ አጀሹ ሲስብስቴ ገመካኒን ዮጥቃቴ ለሚሌን ቢያላ ዲበሰ ዲብዲግ ደመታን ከነን ተርሬ ጀልቀባ መቃነ ሞተ ዲበሻኒ ራታን አከሱመስ ለሚሌን ጋዛ ኩርኖታ ለካመን ወሊገልቴ እስራኤል መስሪ ሐማስ ግዱት ታሲፈመን ሮቢ ከደሳ ገረ መስሪ ትጫኒ ጅሩ ነሞኒ ፓስፖርት ይቀበን ካን አውስትራሊያ ኦስትሪያ ቡልጋሪያ ቼክ ሪፐብሊክ ፊንላንድ ኢንዶኔዥያ ጣሊያኒ ጃፓኒ ጆርዳን ዩናይትድ ኪንግደም ኦፍ አሜሪካ ራታን ከነን ባፈመን ከሰጅራን ቆንዳልቶኒ ዳንጋ ጋዛ ከጀነንቲ ለሚሌም ቢያላ ሄዱን አከባአኒፍ በኪ ዳንጋ ኩን ከሚሳሃር ራስ በናዳ ማዲ ዲፕሎማሲ ቶኩ ከጀለቲ ነሞኒ ፓስፖርት ቢያላ ቀበን ከነን ገረ ኩመቶርባ ኢበሸኒ ታአን ገረ ቶርባን ለማከሰት ጋዲሱፍ ጅሩ
ሚኒስትሪ ማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን የሮ ጄአቶኮ ሂንጉነ ከሰጥ ዳውና ሳኒ ሰለማፋ እስራኤል ትግግገ ሰኒፍ ከሚሳር አከኡፍ ጅረን ጃለነ ይገመደ
ጂማታ ቦሪሞ ሚቸ ሚኒስትር አቤንጃሚን ነታኛው ደበለቴ ቆንዳንቶ ተእስራኤል ወሊን ወላርጉን ቱምሰ ቀበኒ ኢፍሰኒ ሚጣን ነሞተነጋ ፋሊስጢኖ ታረገው ጥቄሱን በርባቲሳተው እረዴቢን ምርከኔሱፍ ከሮፈቹ ሳኒ ዱብሂማን ብሊንከን ኢፍሰኒ ጅሩ ብሊንከን ቢዮተ አረባ ሙራስ እስራኤል ወሊን ሀሪሮ ኢድሌ ቀበን ኬሳ ቶኮ ከታቴ ጆርዳን ኢትኒ ጎሩ ሮቢ ደርቤ ጆርዳን አንገ እስራኤል ሀሌላ ጋዛ ረትራ ወጥ ጡሙርቱ ትጀቹን ቴላቪቭራ አምባሳደረ ሼባፍቴ እስራኤል ሙርቴ ጆርዳን ከናን አከገዲቴ ኢፍሲቴት ገበካኒን ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ወራን እስራኤል ሐማስ ግዱ ዳበቴ ገርጋሲ ነሞማ አከሴኑ ጀደኒ ከያደን ተኡ ኢፍሰኒሩ ባይደን ከነስ ከጀደን ደገርቶተ ኩታ ሚኒሶታ መጋላ ሚኒያፖሊስ ከሰት ወሊት ቀበመኒፊ ሐሳ ደገሲሳቶ ጅረኒ ሞርሚ ዱካሰ ዳቡ ጋፈቱ ቶኮን ሐሳዋንሳኒ አዳንጨቴ ጅራ ከሚሳሃጣ መኒመሬ በከቡኦታ ከዩናይትድ ስቴትስ ደገርሰ ሪፐብሊካኖታን ዊትኔ ለብሲ ደገርሳ ዶላረ ቢሊዮነ ኩዳፍሪፍ ቱቃሰዲ እስራኤሊፍ ከኑፍ ረጋሲሱ ደንዳ
ፕሮታን ኮሚሽኒ ገምታ አፍሪካ ሙሳፋኪ መሐመድ ራዊ ወሊገልቴ ሞቱማ ፌደራላ ከን ኢትዮጵያ ፋደብሊሱማ ወመተ ትግራይ ግዱት ሰዳ ሰላም በረኩመ ለማብዲግ ደሚ ለማመለታይ ከሰት ሚልኪ ጉዳ ገልማይ እትንጀለኒ ጅራን
ድረታን ኩን ወጋቶ ኮፋ ወሊገልቴ ኩን እትመለተ ፈሜላችሴ ኢፍሰባሰኒን
lamileen Itiyoophiyaa nagaa marii guutuu biyyaa fi araara simachuu isaaniif baga gammaddan jedhaniiru. Walarkaa fuudhinsa meeshaa waraanaa gurguddoof giddugaleessaa tajaajiloota bu'uuraa deebisuu manneen barnootaa fi sochii daldala naannoo Tigraayitti deebi'anii eegaluu bulchiisa naannoo kan yeroo hundeeffamuu fi gareen hojii haqa ce'umsaa akkasumas komishinni biyyoolessaa kan deebisanii dhaabuu fi walitti makuu gaggeeffamuu isaas maqaa dhahaniiru. Gamtaan Afrikaa bu'aa argame cimsuu fi waliigaltee tolfame hojiirra oolchuu keessatti dhimmoota hin xumuramne furuuf qophiidha jechuudhaan irra deebi'anii dubbataniiru. Gama biraan dubbii himaan ministirii haaja alaa Itiyoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alam gaazexessootaaf har'a Finfinnee keessatti akka ibsanitti waliigalteen tolfame waggaa tokko qofa keessatti guutummaatti hojiirra akka hin oolle jalqabumarraayyuu ifa ture jechuudhaan dubbachuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Sadaasa lama bara 2022 waliigaltee diinummaaf wal barbaaduu dhaabuu Itiyoophiyaa waggaa tokkoffaa kan Pirootooriyaa keessatti bara 2022 mallatteeffame yommuu yaadatamutti Dr. Warqinee Gabayyoo barreessaa olaanaan IGAD qaamolee mallatteessan waliigaltee seena qabeessa kanaaf kutannoo hin sochoone qabaniif galateeffataniiru. Erga waliigalteen kun Itiyoophiyaan durfame as fayyina hedduu fooyya'ina hedduu argannee jirra jedhanii qaamoleen araara kana keessatti hirmaatan tarkaanfii barbaachisaa nageenyatti geessuuf walitti bu'iinsa furuu ennaa fudhatan arginee jirra jedhan Dr. Gabayyoon fooyya'ina hanga ammaatti argame beekamtii kan kennan yoo ta'u waliigalteen kun guutummaatti hojiirra akka oolu hubachiisanii qaamoleen waliigaltee kana mallatteessan raawwatiinsa isaaf murannoo akka qabaatan gaafataniiru. IGAD hojii nagaa buusuu Itiyoophiyaan tattaaffii isheen gootuufis deeggarsa akka kennu waadaa galuusaa irra deebi'uudhaan kan mirkaneessan yoo ta'u hawaasni addunyaa waliigaltee kana hojiirra oolchuuf deeggarsa taasisaa jiru akka itti fufu dhaamsa dabarsaniiru. Gara oduutti aanutti ennaa ce'en immoo bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti jiraattonni godina Gojjam Lixaa magaalota Funoota Salaam Meraawii Mahiniif magaalaa biroo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa sakatta'insa meeshaa waraanaa manaa manaa itti fufanii jiru. Namoota nagaa yookaan siviilota seeraan ala hidhuu akkasumas dararaniiru jechuudhaan himatan ammas jaallannee gammadaa dabalata qabdi.
Jiraattonni akka jedhanitti raayyaan ittisaa manaa gara manaatti seenuudhaan dargaggoota nagaa qabanii gara konkolaataa isaaniitti harkisu. Dargaggoonni qabaman kunneenis erga hidhamanii kaasee hanga ammaatti akka mul'anne dubbataniiru. Muddamsi dabalaa dhufuu isaatiin namoonni qe'ee isaanii irraa baqatanii gara baadiyyaatti akka galan dirqisiisaa jira jechuun jiraattonni kun ibsaniiru. Dubbiimaan mootummaa federaala Itiyoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu labsii yeroo muddamaa labsame hordofuudhaan bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti shakkamtoonni 3,000 ol to'annaa jala ooluu himaniiru. Dubbiimaan kun gaazexeessotaaf har'a Finfinnee keessatti ibsa kennaniin garuu shakkamtoonni irra caalaan isaanii gadhiifamaniiru jedhan. Gama biraan gabaasa dhiyeenya kana komishinni mirga namummaa Itiyoophiyaa baase loogii irraa walaba kan hin taaneef odeeffannoo bu'uuraa kan hin qabne irratti hundeeffamedha jechuun fudhatama dhabsiisan. Komishinni mirga namummaa Itiyoophiyaa ibsa jalqaba torban kanaa baaseen hiittaa mirga namummaa kan seeraan ala ajjeesuu fi hidhuu dabalate akkasumas buqqa'insa lammiilee nagaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti dhaqqabe hedduu mul'isee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaastee jirti.
Biyyoota addunyaarraa walakkaa ta'an sadarkaa dimokiraasii keessa jiran gadi bu'aa akka jiru dhaabbanni gargaarsa dimokiraasii filannoo kan addunyaa kamisaarraa ibsee jira.
Akkasumas biyyoonni duudhaa demokiraasii seenaa dheeraa qaban tokko tokko kana keessa jiruu jedheera. Dhaabbanni teessoo isaa Stockholm keessatti godhate kun akka jedhutti biyyoonni qorannoo kanarratti hirmaatan 173 keessaa 85 waggoota shanan darban keessatti yoo xiqqaate agarsiistuu ijoo kan raawwii demokiraasii keessaa tokkorratti hir'ina qaban. Biyyoonni demokiraasiin hundeeffaman hedduun duubatti deebi'aa akka jiran kunis Ameerikaa keessatti walqixxummaan garee hawaasummaa gadi bu'uu, Oostiriyaa keessatti bilisummaan pireesii gadi bu'uu, akkasumas United Kingdom keessat haqa argachuu irraa eegalee akka ta'e dabalee ibseera. Biyyootiin fooyya'insa caalaa kufaatii demokiraasii qaban baay'ee arguun keenya kun waggaa 6ffaadha jechuudhaan itti gaafatamaan sagantaa kanaa Michael Rooney dhaabbata oduu ajaansi Faans Preesiif himaniiru. Barreessitoota gabaasa The Global State of Democracy 2023 jedhu kana keessaa tokko kata'an namni kun adeemsi waggootii jahaa sun erga dhaabbatichi bara 1975 odeeffannoo walitti qabuu eegalee as kufaatii demokiraasii yeroo dheeraa arge kan bakka bu'u ta'uu ibsaniiru. Afrikaa keessatti garuu fonqolcha mootummaa itti fufiinsaan raawwatameen fakkeenya ta'eera jedhaniiru.
Waliigalteen nageenyaa Afrikaa kibbaa Pritooriyaatti mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF gidduutti erga mallatteeffame harri waggaa 1ffaa isaati. Waliigaltee nagaa kana jaarsummaan kadurse gamtaan Afrikaa ibsa har'a baaseen lammiileen Itoophiyaa nageenyaaf tumsuu jajee bulchiinsiif tajaajilaawwan Tigraay keessatti bakkatti deebi'uun milkii guddaadha jedhee jira. Gama biraan dhaabbanni mirga namaaf falmu Human Rights Watch tokkummaan mootummootaaf hawaasni addunyaa waraana kanaan kan itti irratti raawwatameef Itoophiyaan murtii haqaa akka kennitu dhiibbaan akka irratti taasifamu gaafatee jira. Galmo Daawit dabalata qaba.
Lola ganna lamaaf kaaba Itoophiyaatti humnoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti kan dhaabe waliigaltiin Pritooriyaa har'a waggaa 1ffaarra jira. Waliigaltichaaf rakkoo Afrikaa Afrikaanotaan jecha kan dursee tumsaa ture gamtaan Afrikaa lola lubbuu namoota hedduu galaafatee qabeenya barbadeesse kana karaa waliigaltee nagaan goolabamuu jajee jira. Durataan gamtaa Afrikaa Musa Faaqii har'a ibsa waggaa 1ffaa waliigaltee Pritooriyaa ilaalchisuun lammiileen Itoophiyaa nagaa, araaraa fi ilaa filaameef bakka kennuu isaanii fi baga gammaddan jedhanii jiran. Kana qofaallee miti Musaafaaqii akkaataa waliigaltee kanaan raawwii waliigaltichaa kan Maqalee fi Finfinneetti hordofan akkasumas qaamolee jaarsummaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa araarsuuf hojjetan dursaa garichaa ergama addaa Oluseegun Obasanjoo, pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa fi biyyoottan akkasumas jaarmaayilee tumsa kanaaf deeggaran warreen akka Igaadii fi kaanillee galateeffatanii jiru. Gamtaan Afrikaa ibsa sa'aarraanii waliigaltee kana duuba sirni meeshaa yaadannoo gurguddaa wal harkaa fuuchuu mootummaa Itoophiyaatii fi humnoota TPLF gidduutti gaggeeffamuun tajaajilawwan hawaasaa, manneen barnootaa, baankii fi kan dabalateellee Tigraay keessatti jalqabamuun waan nama gammachiisullee jechaan eere gareen tumsa haqaa fi tuutni ergamaa kan walitti dhufeenya wal irratti hojjetullee hundaa'umsaa of kanniinsa garee lameen nagaa fi tasgabbii Itoophiyaa keessatti buusuuf qaban ibsaa jedheetu jira. Musaafaaqiin ammas waliigalteen kun akka sadarkaa itti aanutti ce'uudhaa fi gamtaan Afrikaa ammas ni deeggaraa jedhanii hawaasni addunyaas tumsa kana waliin akka hiriiru gaafatanii jiran. Waajjirri hajaa alaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi illee waggaa 1ffaa kan ilaalchisuudhaan har'a ibsa baaseetu jira. Antooni Bilinken barreessaan waajjira hajaa alaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi waliigalteen kun sagalee dhukaasaa kan dhaabee fi lola lubbuu namoota hedduu galaafatee qabeenyas balleesse kan goolabee jechaan ibsan. Bilinken guyyaa irraa kana Yuunaayitid Isteetsi warreen lola kanaan lubbuu dhaban darbees immoo kan qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiran ni yaadatti erga jedhaniin booda waliigaltee nageenyaa kanallee Ameerikaan akka deeggartu ibsa isaaniitiin eeranii jiran. Antooni Bilinken nageenyi Tigraayitti bu'ee bulchiinsi yeroo Tigraayitti hundaa'u tajaajilawwan hawaasummaa adda addaa hojii aansuu fi gama haqa argachuutiinis daandiin akeekamuun waan gaariidha jedhanii garuu ammas hanqinoonni akka jiran ibsanii jiru. Bilinken humnoonni TPLF hidhannoo gurguddaa harkaa qaban hiikkatanus ammas humnootni Eertiraa garuu Tigraay keessa jiru kanaaf isaan guutummaa guututti ba'uu qaban jedhanii jiru. Itoophiyaa fi Eertiraanis qoccolloo irraa uffisatu akka qaban birmadummaa biyyoota ollaa jiranillee haa kabajan jechuunis gaafatanii jiru. Ammas rakkoon nagaa ollaa Tigraay naannoo Amaaraa keessa jiru yaaddessaadhaa kan jedhan Bilinken Yuunaayitid Isteetsi lola kanaan warri miidhame haqa akka argatanii fi waldubbiin dhugaa fi amanamtummaa irratti xiyyeeffate akkaataa duraa duuba waliigaltee kanaan hojiirra ooluudhaa fi Yuunaayitid Isteetsi ammas ni gaafatti jechuun dubbatanii jiru. Dhumarrattis ammas rakkoo nagaa Oromiyaa keessa jirullee kan jedhan Bilinken rakkoowwan naannoo Oromiyaa keessattillee mul'atan maraa fi karaa waldubbiin akka furamullee jedhanii ammas mootummaan Yuunaayitid Isteetsi badhaadhina tokkummaa fi nageenya Itoophiyaatii fi mootummaa Itoophiyaa guulanii hojjetaa jedhanii jiru. جرمان مرغوتا نمو ما فلمو همان رايس وچ اماس وارلو لهم نوتا تي پي اللي في في موتو ما يتو پيا قدو تيگا گفا من سربام مرغوتا نمو ما فسات لامي حقا اكارغتو في جرمان موتو موتا في حواسنا الدنيا اكري باقي سولي غافة جرا تجاجل لو دو فرنسا اف بي لولا كامولي كاناني نمو نميلو نوالك كاولدو كامولي لامينو سي سربام مرغ نمو مارا وچو غباس جرا اف بي جرمان همان رايس وچ وابي فچودان اماس والي غلطين اگار پريتوريا بودللي هم نون ايرترا دي گرس نمو ما akadan ka ajiran ajjecha fi yakka gudeddi da balate kan isra wacha jiru lejede tijira malisalem dubbi ma ministere haja la motum ma etiopia raif salateni wali galten kun nagenye busuru darbe gama diplomasi dinagde fi kanin etiopia da boar gam sisira jede jira gabas gale america galmo dait adamara
galmo na masr imma kanarato de fanno da balatanu kenuf dandi bilbilar jira atamolte galmo guya ayana kanati bu'an arara kanarra argame medialen jarmialen biyekesa maljecha jira
tole akamolte tujira ega waligalte pretoria wagato kufara wajji walqabate jira tonisi angawni motu mafi da blen jarmialen dunya gargara dubata tujuruti asarratti kan ka ajuru kesuma enidusa waligalten kun nagenya sidusati sarakatu kufara tikalni ka tujuru mallesalem akuma sila gabata kenya retti denetti dubiman haja la motu ma etiopia dusta motu ma etiopia ni waligalte kan ra kan argate nagenya ittian sudan mo sarakadu ma dunya tiyu gama diplomasi tiyi tudfenya biyoletini esa itokka ilalchi tokka rajiru erga wali galten kumallete fane boda dabalera yokani mo foyera wanjiru kaje se dafarattimo angawonni si ogeyindi nagde jiratoni yero dubatani gamadi nagde ti rakoke sakan tutte biyetin kun nagenyi kun yokani mo wali galten kun mallete usatini ti nagde biyetti silletno bukon nargate yokani mo foyeu dandera wanjiru dakaso tujibe
tigrain dabalate bakka won waranni kun kesatti geggesame kes ummat jiratu finfinne sa ta'u ararri kun bu'ansa attamittin ilala jiru
tol gama bu'ara rakana wajjul qabate kesuma yu nanno tigrain nanno marati bakka wangara gara namo nijiran yokan mujiratu nijirani ijala mallalu tokko ijegari dallalu kanin mo hanqina sati kasu fakkenya gama tigrain ra yo furanne gama gari sati yo furannu jiratonni dukasi dabachu sagalenti yara bombi dukasanu ra dabachu wangari dejedu lamma farat mo tajajilli hawasa hiddun kanina ka banki barnota kesuma mura kun ko chati manneya la fotograi kesjuru antre fisun idotide bujel kabunsa yadegari de yokan moji gari tubwa gari de jedu tadafarat mo jetonni motumalle hoji tide yani min dan kafala mujel kabunsa yadegari de jeni kasu gama tigrai fi raichu kesma mo askete gamana na marati fi biotan kan nanu le kan tiga fa gafannu lolli kunna bachun wal fudin sidan ga fitu tikko aragal fatunsa wala min tagu turan tawda batu si nagenya makai danga tigrai nanno mara jiru tibun saati fi tajajilli jal qabun sa gari da jiru gama mara nanno mara war jiru kana male simmo sadaka da fatkan isan kasani ega biya kana ke satti sena biya kana yulalte lulli ba yetu mudata ture garu lola mudati kana fi arara yokani mo waldu bi akaklan notti fudachun wangari da ya da jiru da kani jiratto ni kasan tuju
wani hinguta min hafe jedame akkan kinatti dubbatano maltu jira
wan tek akkan kinatti ko amas gamala manin de adaba sani lalun barbaci sada fakkenya gamati graitin yo furande waligal te kan ratti ka waligalane gargar sina mo maga angarana no te grait akaseru wan te jedo yere mit jira jira ton ni garu amasi anke ne sarra kan kay dak rakko jabake sijirra wanjiru kasu ni garbaran mo bukatonni amas qet inde gine jedu wanjiru kasu gama tigrayra kesattu gejar namam motum motatti dabanni gargarsana mo mawochani tigray kesatti amas imanne timber nota dibbaf jaatani bukatotan qabamane kejiran baratonni kuma dibbato kofi kuma jaatani sadi oltane le barnota alajiru dalbes mojiratonni kan sankasani amasi umnosni alake suma online krati kan sankomatani bakewan tigray to kutokko qabatani jiru kanafi humni rayet sabiya bulchensi ero kan tigray ni hunda yirulle nanoche butuma gututti to ate jiru wanjiru da hakkan kinatti kan ikabu acces yete monanno Ethiopia biye bratifi nanno Ethiopia bratifi nanno amarara twanti ko gaman kanatini waligal tin kuni ifto mena gankabu wanjiru da kasu nanno amara kanarra kankai amalle rakkon nanno amara kesujiru waligal te kanarra kankai waligal tin kun ifto mena abu sarra kankai nanno amara lula amajiru yokanimbo kisasa mamma kesujiru kesse ne wanjiru karisan kasan tujiru
ibsa keefi heddu galatoomi galmo hordoftoota keenya ammo gara qophii torbani qophii fayyaatceen Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota dhibee busaan barana du'anii dhibbarra harka 27 dabalee jechuudhaan ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee dubbataniiru. Dr. Liyaan kana ka dubbatan yeroo haasaa baniinsa yaa'ii fayyaa 25ffaa sadarkaa guutuu biyyaatti geggeeffame irratti ture. Akkasaan jedhanitti yeroo ammaa akka biyyaatti namoonni miliyoona 3.3 ol dhibee busaan qabamaniiru. Gama biraatiin tokkummaa mootummootaa jarmeen qindeessa gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa OCHAan gabaasa jalqaba torban kanaa baaseen godina Wallaggaa lixaatti namoonni 1,120 dhibee kanaan qabamanii hanqinni dhiyeessii qorichaallee mudateera jechuudhaan ibsanii jiru. Gabaasi guutuun kuno.
Itoophiyaa keessatti tatamsa inni dhibee busaa waggoota 2 as dachaadhaan dabaleera jedha odeeffannoon ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame kan ibsu. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee yaa'ii 25ffaa fayyaa akka guutuu biyyattiitti gaggeeffamaa jiru irratti ennaa ibsan baay'inni namoota dhibee busaatiin du'aa jiranii 27 dabaleera.
Wabaan batamalakkata 2009 jemiro yeqannasa kanabbarabbat huneetaa በ2012 ዓመተ ምህረት የወባ ህመም ከፍ ብሎ በ2013 ደግሞ መጠነኛ መቀነስ አሳይቶ የነበረ ቢሆንም በ2014ና 15 ከፍተኛ መጨመር አሳይቷል።
ዱኩበ ቡሳይ ላንቲሱን ገባስ ንጅሩ በረኩመለማፍ ሰገሊራ ኤገሌ ሐለቲር እሳቱሬ ጅራ በረኩመለማፍ ኩደለማ ፈጨይኒ ሳደበሌ በረኩመለማፍ ኩደሰዲትሞ ሃንገቶኮ ካንጥሴቱሬ ዮተው በረኩመለማፍ ኩዳፍሪ ሃንገ ኩመለማፍ ኩደሸኒት ሰደርካ ኦላናዳን ደበሌ ጅራ በረበጀታ ኩመለማፍ ኩዳፍሪ ቲነሞኒ ዲቤቡ ሳንቀበመን አከብያት ሚሊዮና ተኮፍቱ ቃጃ ዮታን በረኩመለማፍ ኩደሸኒት ለኮሲ ነሞታ ዲቤ ፈናን ቀበመኒ ደቻ ኦል ደበሌ ሚሊዮና ሰዲፍቱ ቃሳ ዲገይራ kun ragaa qulqullaa jirudha. Ammatti lakkoofsi namoota du'anis kan bara 2014 irraa 27 dabaleera.
Dr. Liyaan sababa dhibeen kun itti dabale yeroo ibsan.
ለነዚህ መጨመር እንግዲህ የአየር ንብረት ለውጥ የከዚህ በፊት ተተለመዱ የበሽታ አስተላላፊ ትንኞች በተጨማሪ አዲስ አይነት ትንኝ በሀገራችን ውስጥ መስፋፋት እና
ሰበባለን ዲቤን ኩን ሐላ አከናን አከደበሉ ታሲሰን ጅጅረመ ቅሌሳ ቦኬን ቡሳ ጎስዲሃራን ቢየቲ ከሰተርገሙ ቦኬን ቡሳ ኩን የሮ ዳይሮት ቢፈጅጅረቹ ሰበባረኮ ነገኛቲን ሰደርካ በርባደሜ ፍትሳፊ ሆጂ ተጃጅለወል አንሳ አከበርባደሜ ትከነሙ ሀፉን አከሱመስሞ ሀዋስኒ በከተኮቶኮት ዲቤ ከነትሱፍ ዋንታ ሲፈመንረት ሐላን ሆጀቹ ኢሱቱ ረኮሌቡ ኡራ ዲቤን ኩን አከሐማቱ ታሲሴ ዳጀደሜ ኢላላማ
ናኖ ኦሮሚያት ሞ ዲቤን ኩን ደረን ሐማቴ ባቲ አመጅራ ቀበ ሀገ ፉልባናቲ ነሞኒ 1,470 ኢበሸኒ ኦል ፑሳ ዳንቃማኒሩ ነሞኒ 1,480 አሉ ቡንደርቤራ ጀላ ገባስኒ ጃርሚያ ሞቱ ሞታቲ ቢሮ ገርጋር ስለሞማ ዩኤን ኦቻራ በከንብሱም ገባስኒ አበተከና አከ ኤሬቲ ዲቤን ቡሳ ዲቤ ሐማታ ተኤራ ወለገልጣት ጀቹዳን ሰባ ሃንቅኒ ቆርቻ ጅሩፍ ወላንስ ጋሃንከ ነማ ሂንጅሩ በኬወን ወልወራን ሲጅረን ተሞን ዳብሌ ፈያን ሄዱ መንጫኒ ዋንጀኒ ዳፕሌን ኩኔንስ ተጃጅላን አላታአኒ ጅሩ ጀቹን ኢፕሴጅራም ዲቤን ቡሳ ኦሮሚያ ሊጣኬ ሰት ደረንከነ ማቴ ጅረን እጥአናን ቢሮ ፈያ ኦሮሚያ ዶክተር ጉሻ በላኮ
ቡሳ ወልቀበቴ ጉድመቶ ወለጋ አፍራን ኬሰት ራኮን ጉዳን አከጀኮን ሃንቅና ቆርቻቲ ወልቀበቴ ጅሩ አዳንጭጭቱን ገረገራ የደርቤ ደርቤ ከሙለስ ተውሳቲ ኢሰሰናረቲሞ ወጀተማጅራ ባኬወን ተኮቶኮት ሳባ ዲኤስ ቆርቻቲ ደርቤ ደርቤ ራኮን ኡማም ናሞኒ ዱአኒ ጅሩ ፈኬናፍ ወለጋ ሊጻዮፍዳን ለቀለም ወለጋ ይፍዳን ኬዞተን ውጤ ናኑ ኬሰት ቀም ካሳባ ቡሳቲ ati walqabate argaman kessa nanno percentage atama godini kullama contribute gola akana no techa nanno sanati bayata yechu duati mille nanno mani lamani tibayata harkanti fudatama jiru yesi qorichati walqabate qoricha hadufe immediately qindomine jiru qamule nagenya wolin tawdan ogesa darka anjiru wojin tawdan ogesa fayya wolin tawdan qamule degerto ta kesu matu woldale wolin tawdan partnerotan woli jeta wojin qorichot argaman habi hundattu bake wadi yesi qoricha naqamte ratti in qamna wante dugala isa wojin tawdan immediately qorichot dufan gaha kanjira tawsa isa sanammo fana bune bufata fayyate daqabiramo anagehe jiramo gurin daqabiramo kanjiru task forcing gudan nakananu tijarame hoji idile guya guya tae erato jeta kanjiru fi weirarri kun kana boda rakko fayya hawasa into atamisa e itifu kanjiru inqam
kesuma lamilen anan rafagota anifi bakkewan dablen fayya mancaniti tajajla wallansa akamin argacha jiru jechun kan gafataman Dr. Gushan Enna Davidson
araga kamnun anatu ko kesa fakkena dablen fayya jiru hundi barbada ira kanjiru inqam dablen fayya barbada ani jiru bufata le qamnu kesa bayyen sani kan yero sana midan irrege bayyen sani restore goner hospitalo ta bayyen safakkena nanno hawa galani wolqabate kanjiru nanno qaqqeti wolqabate kanjiru qelem kesa yechu kan amma kasa jiru wolaga litsa kesa le dunne amma fakkena hospitala begifa gutuma gutu jotin duda yero lola sana hoji kesa bayyen kan tur dablen kuni yero amma hoji ti debani ha ta umale qorichota amma asadar ka barbada mu ummata diyanne kenno wolqabate challenge akasi kunin sadar ka ke lafayat ke lam fayya barbada yaku basi kaso jiru injira wanta e namni dirqame fagenya baye dine yalam ko dirqama jira kanat kanin restore gochu walqabate dable kanin garta jajilati debisu walqabate attentioni guddatti kenile rato jecha kan jiru tawus
yuben busa kun gaga amni inni gesisu daran akahinam mannef hojin sadar ka biyat jilqame jira jiran Dr. Liya Taddese Ministry of Health Ethiopia
ichutun lemekalakal lemekodatar bahagara aqab daraja rabrabna fitil yetederega sihon bezi bejet amet ke 17 million yibelay agober ለወረዳዎች የተሰራጨ ሲሆን 1.2 ሚሊዮን ቤቶችን ለጠረው ባከሚካል ለብጫትም ተችሏል።
ሳምሰኢና ኡኩባካና ቶአቹፍ አከሱማስ ሆርዶፊጎቹፍ አከቢያት ቢሮቅንዳይን እረት ከነጀተማጅሩ ዮተው በረበጀታተ ነከሰ አጎበር ሚሊዮን 17 ኦል አኖሌ ፍራፍሰ ሜጅራ ማንን ሚሊዮን ተኮፍቱ ቃለ መታን ኬሚካል አፈረቦ ኬቡሳዮ ካምቢኒ እትቢፈሜራ dabalataan aanolee 565 kan bulchiisa naannoo torba keessatti argaman keessattis tatamsa'ina dhibee busaa ittisuuf hojiin jalqabameera.
Biiroon fayyaa Oromiyaa dhaabbilee garaagaraa waliin ta'uudhaan weerara kan to'achuudhaaf hojjechaa jira kan jiran itti aanaan biirichaa Dr. Gushaan dhaabbileen miti mootummaa waldaaleen garaagaraa fi dhaabbileen mootummaa deeggarsa barbaachisu taasisuudhaan lubbuu lammiilee baraaruuf tumsuu qabu jechuun waamsa taasisaniiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Hordoftoota keenyaa qophiilee keenyaa wixataa kaasee hamma jimaataatti jiru kama marsariitii keenyaa akkasumas feesbuukii keenyaatiin hordofuu hin dagatina. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan imeelii keenya horn@vonews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voa afaan oromoo yoo jettan nu ga'a. Twitteriif Instagram irratti illee nu argachuu dandeessan. Kulalan Saganta Kana Namudandi Producer in Kenya Bran Hailu Gama video gulalun latera amante akasumas media hawasumma kakendese akasumas kanisinke sumese an tujube horati kop iboritin walitidebina nagatibula.